left. Kwani mapenzi matamu.
To the left, to the right. To the left, to the right. To the left, to the right. To the left.
Kwani mapenzi matamu.
Ukimwona
furaha tele moyoni.
Nikimwona
tabasamu usoni.
Ukimwona
furaha tele moyoni.
Nikimwona
tabasamu usoni.
Naomba uniroge, naomba uniroge, naomba uniroge.
Kwani mapenzi matamu.
Naomba uniroge, naomba